mukame geri je ya tonda Minji vye ya kole vine unyisaze Atenga nevi mwevyo viva vya kutisa Ulije ya kola chiva no kusoka Mungeri ya choneche unyisensi Tunulire nyanje geri je ya tondwa Awamu nevi mwevye tigonyola Bota mbango samaririra Emu nye nye njuba no mwezi pyo webi yaka Kutunulira uluka lwa nye nyano mutwe Webiri mwevi tevu nye vitakuli Nevye simenye vingi na webio manji Ulio maina vingi vimwe unyisa Emu vye ya tonde chine unyisenyo We ya tuka kumu kwano yete yere kamu Yakena na kuunda na itiriza Na kuteka mwevi runge vya bulichika
Oh mama, gomu kwano kuruma kufabange Wabateta nawa kuchimanya, kekisero kukendo funo mwana Oh mama, gomu kwano kuruma kufanchite Wabateta nawa kuchitegera, kekisero kukendo funo mwana
Uyi gomu kwane
Sabuni wa mutimo waka wowo Mwatu kunyiriza gulino kuchire chinyam Tegu ina beyi kote kukulwa Atenga kwa muwendo nyo kote kukulwa ko Wavulomu kwano chai champiso We kutasoba kwe wamo bato kumazeyo Kufana ni nyanja mungeriezi mu Bujirane kwe fula wamano kutia Kuzito wa kuchire sao ya kase Soku we ukagulinga vyo ya vya naka Kwa kute kuchira kabani Songa na kuporu siko note kuruwa wong Kuruwa zo kuchiro rumberu omanyi Kate chikolo chatagala kavumulira Kukoto kuchire njuneri itaite Atenga moku omelera kuchira sukari Kuchira kebunza mazimo kumyasa Songa moku siriro omeru okufako Mgombo kuchire mbobo yomunya Wavulanga kwa ganyi kwene bolo gate kukola
Oh mama, gomu kwano kuruma kufabange Wabateta naba kuchimanya, kekisero kukendo funo mwana Oh mama, gomu kwano kuruma kufanchite Wabateta naba kuchitegera, kekisero kukendo funo mwana
Uyi gomu kwane
Weno tegera manyigo mkwano Watenimbwa na zokwe zisindaravu mungeri ya zone ze unyisensi era no muddo babuta kufako kemanyi na gwera kuba no mukwano ebibinyanja byo biba mu mazzi nabyo mukwano kubidalizeyo mukwano kwa marako kwote kuseka ne bwoba wabbe ikwote kukufako ababe bitibwa teguba manyi tibwa kimugwa mugonga gwayagadde gwotisa maaso olusi gwotosuubiza omusanga mu mwanyi ye kuba nsiri abo bamasikini ababazaalamu batera kuba banene maama b'ebitiibwa ne bwoba w'amaanyi okwenkana envubu gukufuula tesobola n'ogwewuunya guyina amasannyalaze gwote guseka n'otomatiki switch ye gunasula
Mama, gomukwano guluma ku babange twabadde tannaba kukimanya kyekiseera okugenda ofuna omwana Mama, gomukwano guluma ku babange twabadde tannaba kukitegeera kyekiseera okugenda ofuna omwana
Uyiga omukwano
Kupirwa Uine tondo kamye tona ziraba mukwano butiko munange kwate kunyi kwako Okukona koboti mungeri ensobu Awono munango boyo yakulwala Muno gwasimye nomulondamu Tasanira kulumya mungeri ezimu Buli kyokutosanira omuwe Ne bwomira malusu toka mukisa Usana wesige muno mungeri emala Nao wesigwa bukumere ekitiibwa kyo Wabula baba kyenkulabula Osana wekuuma tobutakufiirwa Mukwano gwamalako gwote guseka Guziba maaso wamu n'amatu Oyo gw'olonze nakubuukala mutima Kiba kizibu okulaba ensobi gy'alina Zenda bye banja bagwa n'eddalu Abaali beeraga mukwano nga bali mu mazzi Kale n'osaana okupima Bw'oyitiriza oluusi kyo kiba kibi ate
Oh mama, omukwano guluma kufa bange Gwabadde tannaba kukimanya Ekiseera okugenda ofuna omwana Oh mama, omukwano guluma kufa bange Gwabadde tannaba kukitegeera Ekiseera okugenda ofuna omwana I'm not gonna let you go.